dhalinyarada soomaaliya inta badan weliba la sheegay intii oo bulshada ka yimid 75%, sidaa darteedna weliba mar walba laf dhabar inayna bulshada. Hadaba sidee dhalinyarada soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya, iyo ku qayb qaadan karaan horumarinta nabadda waqtigan soomaaliya ee baahanta? Guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Baydhabo Isaaqa Xasan Maxamed iyo weliba uu soo hadalaya doorka dhalinyarada iyo ku qaadan karo nabadeynta Soomaaliya, gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya.
Markan ku reeyta ummadaha muslimka, gaar ahaan ummadahan reer Southwest, gaar ahaan dadkan ka nool degmada Baydhabo, dhammaantii oo wada salaame. Marka xigta, dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay roogaan, ana wali aaminsanaa nabadda lankan ku horeeyay oo ku shaqeeyaha in dhalinyar ay haddii hadafadi askari, haddii hadafadi mas-uul, haddii hadafadi urur bulsho, wali aaminsanaa aan lankan ku horeeyay ama dadkan ku horeeyayno nabadda ku shaqeeyaha in dhalinyarada ay taas. Marka wali su-aalo keen ahaa kii ciidamada geedka la safa qiibasha shal duwan ciidamada, wali aragaasa dadkanka badan ciidamadaasiti dad dhalinyaro ow ama dad da'yar ow, taas wali ku tusaasaxaa dhalinyarada in doorkanka muhiimsan arrimaha nabadda iyo guud ahaan arrimaha amnigaba boqolkiiba boqol dhalinyarada kaalin weyn ku leh amniga ama nabadda dalkan. Colaadyo badan yaha mari haano qabiil ah, haano shakhsiyaad gaal ay wadaan, haano meelahay dhibaatooyin kala goone walaagasay oo dhow marku wala dalka ku xoreeyahay, waliha ku xoreeyay iyo waliha ku xoreeyahay, wali aaminsanaa in dhalinyaro in wadankan nabadis galan ka soo deelays geeyay koob nabad loo waay. Aan wali aaminsanaa in iskuulna la indha kadaana isbitaalan la imbahaana shaqooyinka dowladda iyo shaqooyinka gaarka iyo goobaha ganacsiga iyo guutaan horumaradii biladka dhan roogsamo aaminsanaa hoob nabad aan jarafan. Marka wali aaminsanaa in dhalinyarada marka maalinka himiyo kaalin lama ilaawaan ay ku qaadahayaan nabadda iyo guud ahaan marka arrimaha amniga.
Dhinaca kale, Isaaq Duucey Sane, guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Baydhabo, oo si hadalo iyo waliba uu sii sheegay intay dhalinyarada haddii roogaan iyo qaadayaan doorsho nabadeynta bulshada.
Burburkii iyo dhatan wali aragaasa dhalinyarada iyada aan buraarugeen aqoonti oo sarankati khibradooyin kale iyo meel raaytayntii oo kale oo dhan walba ah ya sarankati, taas marka wali ku saasaxaa inay marka dhalinyaradii taani oo nagadeen dhalinyaro dowladnimaad aan helayaan nabadda deegaankana oo meel raay maalin himin ku shaqeeyahay. Haddii ciidamada la qoro wali aragaasaa dadkanka badan ciidamadaasi tiqradow la dad oo meel raay 20 jeer ilaa iyo 35 ama 40 jeer, marka taas wali ku saasa in dhalinyarada maalin ay hamiyo in helinin si dalkan dowladnimadiisan ka wada fadhi. Burburkii iyo dhatan horumar badan aan muuqada maxay ahaato raaxo badan ama nolol raaxo leh failiyaan muuqato wadamada sisin ba aragaytaan. Hadda biladkan Baydhabo roogna wadooyin la horumariyay oo la dhisahay, kaabayaasha dhaqaalihii qoraankeen canshuuraadkii dowladda iyo guud ahaan meel raayis walaay oo muwaadin kale ku baahanahay oo kale wal ku helahay muwaadinku sanaftirshay wali deegaanku saxan ka lahaa la siihay, taas wali ku saase marka in oo guud ahaan dhalinyaradaan isku tiirsan yihiin mas-uuliyiintaana koonfur galbeed wali aragaasaa lankanka da'wiin oo meel raay geeka da'wle erkor in dhalinyarnimadii tumunsin ama tumishan sin kor ku bay inta kale wali aragaasaa boolkiiba 95 wada dhalinyaro idin hadii aad fadhiix lawaana wasiir agaasimyaal shaqaal raid iyo guud ahaan mas-uuliyiinta koonfur galbeed. Marka qiimeynta sameeyto wali aragaasa in dadkanka badan dhalinyaro ay marka taas wali ku tusaasa in jiilka cusub oo maskaxdii oo fareeshka ah aqoontiyo iyo tayri oo baba iyo guud ahaan maskaxdii oo baba lagu faa'iideysaday ayuu aaminsana dawladdiyan aan kama hadnagaana meel raay si uu ku faa'iideysaday taade muddo oo dawladnimada tirkan ah.